zavod. Yahweh, one is here. Wewe, liekuwepo. Upo, aubareke. Nishike, nishike, Baba. Nishike, usiniate. Usiniate, Yesu. Kiniacha mimi tashindwa. Usiniate, Yesu. Kiniacha mimi tashindwa. Yesu. Mbioni kunimaliza ili niaibike. Shano, tuliza bahari. Shuka, pigana nao. Shano, tuliza bahari. Shuka, pigana nao.
niache Yesu, kiniacha mimi nitashindwa. Usiniache Yesu, kiniacha mimi nitashindwa.